Yeah, okay. Benzem, W. Yoni kiasi yake, yoni kiasi yake, yoni kiasi yake, kiasi yake. Kani kudunda joni hadi ngware, kama ni maji leta situkate. Sikate sana yani kiasi yake, sikate sana yani kiasi yake. Kani kudunda joni hadi ngware, kama ni maji leta situkate. Sikate sana yani kiasi yake, sikate sana yani kiasi yake.
Kuna dem alini pori moyo, alini show anadai ku ride solo. Kila chali kwake ni nono, unless ninge kwa kiparangoto. Last wish yake ni kuwa msoto, first wish yake ni kuwa sonko, na kuseti bonfire na mabobo. Leo sekete tunaifanya slow-mo, no humo napenda ngama mumo. Kwa kitanda minjo leta zogo, kwa uwanja nafunga kama roro. Nimeshika tangu siku za Charles Jonjo, nimedishi ata demo Steve Mbogo. Alidhani ati nimeshinda loto, haikuwa ndoto ili kwa uongo. Leo silali form ni kazozo.
Yani, yani kiasi yake, hey. Yani, yani kiasi yake, hey. Yani, yani kiasi yake, hey. Yani, kiasi yake. Kani kudunda joni hadi ngware, kama ni maji leta situkate. Sikate sana yani kiasi yake, sikate sana yani kiasi yake. Kani kudunda joni hadi ngware, kama ni maji leta situkate. Sikate sana yani kiasi yake, sikate sana yani kiasi yake.
Leo kutawaka yani fire nare, zimeshika zime nice na ni hadi ngware. DJ cheza Kenya nusicheze foreign, na nisha cheki toto neza dai ku obtain. Anahaga na cheki yani kiasi yake, kama kawa breeder nani nishafika kwake. Ashani cheki ashani uliza nishai kuona wape, nisha mtocha ule kali mini brother yake. Kani mamanzi mi wateka wote, na nucheza kimimi mucheza kikoches. After Netflix and chill tusha mada token, mabadain kuchimbana tu design ya kware. Ashengiza kwa mdomo washa meza yote, haitoshei fimbo nono washa funga curtain. Tabia mbaya yani keje shage uka hostel, walai kesho Sunday tabidi ni ombe.
Yani, yani kiasi yake, hey. Yani, yani kiasi yake, hey. Yani, yani kiasi yake, hey. Yani kiasi yake. Kani kudunda joni hadi ngware, kama ni maji leta situkate. Sikate sana yani kiasi yake, sikate sana yani kiasi yake. Kani kudunda joni hadi ngware, kama ni maji leta situkate. Sikate sana yani kiasi yake, sikate sana yani kiasi yake.